Poleni wale usiku hatujalala, wenye mabombe amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu, poleni wale usiku hatujalala, wenye mabombe amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu. Mola, ona wana tunakwenda, 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 tunakwenda. Kila siku matatizo, baba tushike mikono. Walosema, badha watu katha, eti wengine majeraha. Ona wengine wamejifungua, masikini mutabatu. Shida za maisha uso siku simchana, majanga nazidi tuandama. Ukuma chukumi ame Tanzania, oh mama. Ah, oh za maisha so siku simchana, majanga nazidi tuandama. Ukuma chukumi ame Tanzania, oh mama. Mbali usiku hatujalala, amewapa madhara, yalosababisha maafa, vifo, hasara. Poleni sana ndugu zangu, mpaka sasa wana pa kulala, watoto bado njaa wajala, tuzidishe bara maombi nyingi sala. Poleni sana ndugu zangu.
Watoto wachunga na moshi.
Mimi nimemaliza kwa manguri daktari.